banga hudi si bangi shati na.
Broke ass niggas. Broke boy.
Tu hivo.
Eh. Ai. Move tu hivo.
Nakwambia mzazi anakuanga.
Nijifunze.
Mzazi anakuanga kienyeji body mzee.
Ati kienyeji body. Yaje.
Mzee anakuanga body yani lakini ni ile ya kienyeji yani. Sante meaje. Kienyeji yako na standards.
Kai.
So nigga, mbona ameamua kuvaa vest?
Zizi, unajua sati kifanya pod.
International.
Ile si tunasonga nga nini. Na pia tunawaka, saa zinsu.
Kuwaka.
Jai
kwa wako. Kuwaka, kwa hivyo vuta local, mse.
Umenipata?
Nimekupata.
Hey bro, mse, sana, mse.
Ya, mitu explain here.
Sao mkwa mna rada, mnasewa, mnaanza kunita kenyeji, mse.
Hey, tunataka eleze kitu wa elezi. Anashinda hapo.
Sasi nimeeleza.
It depends.
Nimeeleza.
No.
Sole raisi, jibu hivyo.
Wale mse.
Lakini kenye
ispani. Yona hizi kupea straight answer. Chose
nini. Ana maintain nini. Anajarevu kumaintain nini. Auna shame, auna kutia kui guard. Nani introduce pod leo? Aje sasa.
Aje
sasa.
Mgeni ya kujanga kuna nengia kiche ndaele.
Mwema nazakwa zikonje siwa. Eh lakini. Saa, hata tukupay chance. Introduce pod for the first time.
Saa.
Since idea mali ya. Buda, acha ufahamu. Mwenye seti chanza kuwa rada ya corporate brand bro. Unachowa mamse.
Acha. Yutu na kwa tupike pizza.
Nakuna wane kura shi. Hey, start giving. Tuna kwa mwenye wani kenye jifadi zi.
Hey.
Kulipina.
Samanga za kwa hapa. Sasa tuende basi.
Ah, wago wa Nairobi. Umeshifinya play?
Umekuwa. Eee.
Haa, take two. Wago wa Nairobi, we are back at it again. Kama kawaida, nikige. Leo tume do something different. Unajua, mindo na kuanga ule mse. So, leo mindo na wa introduce my subordinates.
Malai podi kiwa chini teleo mbono.
So to the left of the dealer unajua si mnajua nani ndo dealer ni mzee Mundati hapo hivyo acha aji
mzee imetosha
okay ni mzee ako hapo kando
mimi sina maneno mengi mzee unajua mapenzi taki maneno mengi tutende kwa kienyeji wetu after nitaintroduce mgeni mimi
sawa.
Mina rap kila area kena. Mina rap rap. Buda sipenda. Mavienyo na masasi mingi.
Kodi mzee anaanza kuroga.
Wewe mkia ndizi bro.
Umeteleza
mavienyo sasi mingi guys. Unajua yule mzee amesema wako Nairobi. Sami acha sawa gone Kakamega.
And all the money that stay there.
Nikisumu.
Nilikuwa ni promote watu nikakumbuka waja nipia. But kuyo lunch ya wagwa Nairobi.
Emi mavinyo angu mse lazima. We lep you mse.
We dogo. Lapu hapa.
Kula
chana. Sasa leo tukona.
Tukona
shodies mse.
Kwanza tukona. Kandi ingine hapa.
Atika. Oh, ye.
Tiko na kandi
hapa. Shtundu.
Bit ingine tamu.
Unlike ya.
Unajia watu watadhani ni guest ndo mmesema.
Lakini sipia. Kwa ni hazy feet. Oje experience.
Saida.
Boy tumekara ye, anasema ye. Jina marinate sae. Lakini. Chaza jina discreetly ama atatuambia jina yake pia.
Atataka kutuambia anataka kujulikana kama
nani. Sasa huyo ndio the ideal ASAP Rocky wa Kenya. Achana ule Royco wewe ndio.
The real shit.
Lakini hanuki.
Mhm.
Wanaya kitu mwenye kwa chini.
Hey, hata watu wa stand-up comedy wangeguka viwete.
Wende kwa be. Ati, umesema stand-up comedy na viwete. So, wezi si mama.
They can't stand that joke.
But yeah, welcome to Fresh and Clean. Banja mambo yako.
Ambia watu studio iko aje.
Sema nini?
Sasa tuambie ni
nani. Exclusive studios. Mimi US siwe songa lakini. Badeo share ni tena. Shortlobs watu. Shortlobs ni jina za watu msio shit to go fun ya.
Hallelujah mzee.
Sema unaitwa Dio. Kama unaitwa Dionga.
Jo. Jamako hapo umewape heshima mzee. Unaangalia jina ID mzee. Kwanza ile time ya mko sherehe ama mko place mnatumia na do. Una confirm jina ya mzee?
Kijana unaitwa
Shiku. Anakwambia yeye
Kenya ulishtoanga ni ijina fu. Venye wambui na kwa bobo mse.
Lakini mimi nakwambia Kikuyu bucha majina.
Na fui.
Si mbaya. Ni wambui. Lakini wambui iko na jina milioni mse. Kuna mse fulani alikuwa anaitwa Sheki. Bro mimi nimetiu jamaa nadhani hadi ni like.
Ni mfore.
Yeah, najua jina lito wapi. Okay, Wainaina. Jina mse ni Wainaina. So
Wanaish.
Kikuyu sasa, Wainaina, like, yo jina metoka, jina netuwa Kuinaina. So ya ni basically kutingika. So ya ni shaky. So jina yake katoka hapo shake, shaky. Bro, mimi jawani nukala, kwa nangu ambeja kuwa na sami Indian, nikawa nini wakia shaky. Hey. Bro, lakini wazazi ukesha naitana tu jina.
Hey. Think.
Bro, chikuwa kwa.
Oh ya, shiki nini.
Lakini ya ilikuwa na some. At least hapo walikuwa. Hapo na wali tap into creativity. Juu changalianga kawaida. Kwanza, short form za jina zingine hapo. Hadi unashangaza na make sense aja. Lakini jwe, tuanza na mgeni wetu. Wiki yako inakuwa aja. Iyo kuangana na macho ni weird mse. Acha ni lose composure. Nifunga macho. Na mboka I contact na mse. Na stachi. Stachi could do the most.
Yungi kime kwa tumba.
Nini me happen?
Kuna baridi sinashori. Yoni wa inya kwanza. Leo tumerepiwa msi. Leo bana buda.
Mzazi yako.
Na wajali buda.
Badilisha mkono. Itapil kama
mandi. Wear glove, change
kitu. Tumea leo msi.
Spice it up. Change lotion.
Tumea cooking oil.
Netaji ya dihagu bana.
Unada jipiga shpe. Lafu umon. Oh daddy.
Nikikushika.
Nadhani ni joke.
Wanakashiriki.
But seriously, wallahi.
Ati sawa, ni sawa unanyonga lakini mbona ujipige spanking?
Una talk dirty to yourself. You wanted this come on.
Seriously, wallahi maniggas, mnafam bust that evil nut wallahi.
Azi
umeiseti sana ndani inaina kwa. Ndio maana umseu kwa anga
imwezi.
Anachongwa tu watu tu randomly. Unajua ni nati na msumbua bro.
Nani
wao? Umse, ame bottle up for long.
Jo.
Sasa hizi zinaumati.
Mzazi.
Zinauma hivi tu bolingo. Hanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
soft sana.
Manze?
So energy give women some female energy hapo. But still, hey bro. Otra tatano that November. Umse amekuwa na live it his whole life. I'm like,
manze?
Rookies.
Since day one.
Since day one. Hey, but man, bro. Mimi niko reading bro. Come to onge.
Hey, miss you.
Hey, miss you.
Hey, miss you. Nakumbuka last week kwa tunasema labda mse alizaliwa kama Showa. But just prevailing circumstances I shall to join my grow I'm say. Eh kwanza sasa ni baridi eh. Na mbona kuna challenge watu wanafanya I'm say sijui bubble. Na ni November kwani watu wajija na njaba yote.
Then used to be mad see.
It's so hard to focus on life. The boy is focused but it is not focusing. Hey,
kuna dewa le throw shade. Imagine kuna tu chali yako. Hata afadhali wale wanaume wa kupost anime na kuwaisha kibaste na kuwaisha pia wasanii kibaste. Wanaume wamefanya hiyo challenge. Anaweza pata moja wenu.
Sisi kai nini imefikia nini? You the enemy of all people kwa internet, Flat Carlos.
Ah.
Ya wana zaifanya slow-mo. Afanya na white, afanya na white kwa kisaza hadi. Calvin Klein. Bro, naza tafuta moja watu mpige mawe.
Iyo mse ushangana friend group yake bro. Ani wase tu mgas tu like, seriously.
Sasi, wanafanana mse, sipi wanafanya same shit.
Sexy boy bana.
Mtu zana sexy boy mse. Jamani beast mse.
I'm a pretty boy, it's different.
Ndio jamani, eh jamani kula dust mse. Kiasi yake imekuwa je haraka haraka na tutambe pata kinyonga. Kiteke.
Keep it simple.
My week has been great.
Poa poa poa.
I keep it short.
Keep it. Jiangalie. Keep it like you.
Keep it brief.
Eat him say.
Dust as you
are. Started. For my 2 weeks mse. Kumeshinda kukinyesha lakini ini machozi ya mafanzo roro mse.
Na bado GCF liza
na shanga. Kwa jawa anangia ujinga.
Machozi ya mafanzo roro mse mina shanga. Shida ni nini? Elino ishafika.
Manze imeflash.
Kumbe ni mafanzo roro.
Mafanzo roro alai. Mlili ya balando hata kukua kwa top 10.
Balando.
Aliku.
Balandior.
Balando.
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 Sindi ya najo ni balando. Nimi naisema kama kie.
Balandio.
Ni do.
Dodo.
Dioro.
Dodo. Me the best thing me.
And that's why
the goal. Messi pia.
Hey!
Messi the
rapping, rapping, rapping kila wali msi.
Imagine.
Ay, wana wale.
Hey, unakuwa jifanadi.
Ndio maana maisha
inakuwa. Only jobs. Manzi.
Mimi sana ni complain. Cheki strongi haraka kuna story ya maana tu. Mnaanza pod na low na ama ni sana deni. Mnaanza kuonja kama midget.
Hebu hata mimi nipe ni wape brief. I'll keep my thing brief.
Kwani uko na obvious. Really? That's how you are born.
We.
So it is brief.
We.
Ati are you in?
Not yet.
Bora kwa hapo. Kuna sex toys za advance. So za compensate.
Simwate.
Sasa ni yote.
Simseme wiki yangu basi. Simseme.
Atajaza wiki yangu.
Mseme wiki yangu.
Alikamuleta akatwambia yo morio wako juu.
Inuma niliambiwa deeper lakini yote ndio.
Deeper.
Na imeshika
yote. Eh, sasa yuko.
Once deep. Kwa balancing tears.
Nyamaze.
Unaweza kulia kaa tano sisi.
Nyamaze nitumiki yangu, mimi nataka ni
wale basi.
Sasa usilie
mse. Eh. Sasa niko nasema wiki yangu ilikuwa imekuwa deadly. Mimi tunapigwa tu na butwa. Hmm? Niko tu ile phase ya I wonder. I wonder.
My lord.
My lord. I wonder. That has been me the whole week. So pray for me, man.
What are you wondering about?
Getting realer. Assignments zingine zilipewa lini lakini.
Ekwana niko na.
Vitu zingine jamii.
Tu assignments za niangalie.
Hey. Kwa nini uko akini kwa darasa?
Mtakuja kushangaa. Nikikaa na nyinyi.
Unajua ni fake kosa.
Niko na knowledge
exam GL stuff. Jamal tuma email kwa ile Outlook. Bro, sasa naangalia na Outlook.
Eh, buda.
Wewe unakosa cut mse.
Hivyo ndio li hata cut.
Lakini sio ni mzee hadi unakuwa kutumia email mzee. Hata kilikuwa advance.
Wana watu mendege.
Smoke stick. Pigeon.
Oi pigeon.
Iko tamaa ndio.
Sasa kwa mguu.
Kwa mguu.
Tamaa ongea bora sasa yako kwa.
Ama ongea na smoke stick no.
Masao ni mzee. Anza na flute
hapo. Anza na flute. Tu 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 tu.
Unajamini kwa na original riff. Unajasikia na tuko na hizi vitu za sijui simu. Lazima simu kwa na riff ndio survive.
Saksa.
Kwa
hiyo ni yenyu man.
Lakini hiyo ni advance sana by the way kuna simu iko involved.
What na do you shit? Unajua jamaa anaongea hivyo na sasa hivi.
Analeta alikuwa analeta mangombe mse hivi.
Eh.
Hiyo bibi ashapi pangiwa msi.
Haikuwa hiyo bro, acha niambie for. This stuff not bro, unaona Black Mamba. This stuff ilikuwa Lamborghini msi.
Unabeba mpoa hapo
hivi. Hata si lazima umbebe, akishaishikilia hivi ama icheke.
Na wewe tu una cycle.
Yeah, for hizo siku ilikuwa anga. Unakumbuka zile vitu zilizoitwa condo? Tulote vitu vya plastic.
Na kumbuka. Lakini sijui kazi ilikuwa zinaitwa kondo.
Zilikuwa na jina kadhaa pia kutoka na zita kondiko. But nimekumbuka hiyo ilikuwa na vavi unacheza defense kwanza futa.
Ilikuwa ni
hii. Ukumbuke za viatu? Zilikuwa za plastic.
Za black hivi
ambazo. Zilikuwa na zina Vans. Lakini si Vans.
Watu ukipigwa na jua inawaka moto. Ila, una sweat mguu inatoka.
Sweat haga bro.
Hivyo ndio ilikuwa inatoka bro.
Hizo tu viatu.
Tena mavijana liko na tuza nayo ball. Uliko ukitoa, ukikanyaga chini unacha footprint yako.
Ma?
Jia jasho umetoa hapo ndani
ya kia. Alafu kutena
na.
Naliaka back.
Ulianza kuziprepare hali.
Bro. Upelekea mtu kwa mto. Sunday. Ubaimiwa. Advance ikakuja kukua chipo. Ai.
Sasa ilikuwa mwitu.
Sukari nguru. Ye ni kama ice cream na chocolate ya those times.
Kondo sa virenje kulikuwa kuna
bro, virenje. Virenje likuwa na kasasa. Virenje likuwa na kasasa chicken wings.
KFC ma.
Unaonya sayi kunu na chicken wings usha. Sasa hiyo likuwa nga virenje. Ama rip. Tumetoka mbali mse. Mimi nimekuwa fiti. Najua mina adjust na climates. The different areas. I don't know. The other podcast episode. Was I back from Kisumu or was still in Kisumu? Niko serious. Sina recall. Was I
alikuwa ametoka Githurai ama
ukani? Si niko serious.
Kayole.
Si unajua
alikuwa amekuja huko na jasho tukamwambia.
Tukamdoga kidogo.
Doga kidogo msi.
Ani samaki kiasi nikapata nazo. So okay sasa siko sure so nitapeana from pause pale nakumbuka. So kuna time nimekuwa tu nipitia Kisumu kiasi. Kuna stopover na kuru hivi. Kutawala tu Kenya hivi kidogo. Sasa hivi kwenye assignments yanisumbua na academic pressure. Kanipiga labs zingine but tunaweza tutakuja. Nimekuwa na my Steph Curry shit. Imenifanya nimepiga lap kiasi. The best thing ili happen. Messi fans waliamka kidhani Roro debate ita change but they consider anything. Na mtu akiongea na kijana
skia. Skia. Haita change because it's over and said.
Ni wiki yako unaongelelea.
Change because it's over.
Ni wiki yako unaongelelea.
Yaani
mimi yako unaongelelea.
Ballon d'Ors yako nani zimeshinda jezi namba yake.
Ballon d'Ors. Sasa ni fiti. That nigga is paid the new broadcast nigga.
Said you.
Bro,
ana kuza kuchomea talani wanaanza mambo ya pesa.
Pesa.
Kama kwa chakiwa.
Si tunashanya na.
Hapo mzama height sai. Mzama za fikiria height yake.
Wanashanya the same struggle.
Jana nikazwa, oh baby, don't leave the house. I want you to stay, be safe for me. Ndasene bukla. Oh you know out there as you jamaa kwenye kio anajua tu dem atoke hivi hivyo na namsahau be safe for me outside is crazy niggas are moving mad Jamana anakosa hivi kupigiwa shower think the most. Bro usikwe insecure. Mimi sijataja hype. Mimi nimesema dogo kafikiria.
Si lakini ushaitaja. Kani
mfupi kuba?
Usia shaitaje. Tushaikuwa na edit.
Ni kidonda ambayo
ona. Tugange, tugange.
Yajayo.
Namba kitambo unajua past memory.
Yeah.
Atuna sana.
Mhm.
Najua kama sasa nikikwambia uniambie bills zako za hii month so far unaweza zikumbuka.
Bills
like do umetumia makulipa lipa. Uko na average ya good memory of it. Yes or no?
Hey, inategemea.
Like, sayo kitu yana kurecollect, naza recollect.
Mm.
Na.
Lakini hii week, sisi.
Yeah, ni millions, lakini sisi average.
Siangile Uganda.
Sisi.
Ya, sema
hivyo. Sisi Uganda nchili.
Wende nuwa simu kwanza. Sinapo kutomia nini. Wewe pia sinaza kumbuka. Mi kama leo pekee sisi jua. Lazima, kuna msana fanao follow up mahali.
Hey.
Bro, life imeanza kusahau vitu. Bro, life imechange.
Na jeni mzee.
Mzee. Yeah.
Is it the start of dementia?
Pension. Nina kula pension. Ilikuwa
na trade na shares mzee.
Check it like.
Macauri shares.
Macauri shares mzee.
Check it to be serious, bro. Be serious.
Ama honzi mzee.
Na chumvi. Bede chumbili kwa trend.
Niko na hot question before tuanze. Lakini ni intellectual. Okay, si intellectual. Si zile za ujinga za nyamzazi na shilanga kihepa. So, upewe ability, ungetaka kuchoose gani? Kureed mind za watu? Ama unaweza elewana na wanyama? Gizainane, unaweza bonga na umelewane. Unachoose gani? Kureed mind za wase ama kwa nayo connection na wanyama? Na mzazi usianza kutuambia story mingi. Hii haina incrimination evident.
Kusali ni yake.
Kila mse, wacha tuanze na mgeni wetu. Our guests, tell us. Let me, I guess you understand English way better. So, would you rather have the ability to read wolf minds or understand and converse with animals? Na mkisema animals simanishi kama atikige na mzazi. Real animals.
Because I'm with the goats.
The goats!
How many jumbozi na kuanga siji 3 feet?
Eh.
Na mavichwa big, makes sense.
Bora ni goat.
Bora ni goat, msi.
Inaongea na wanyama.
Wanyama?
Eh.
Mbona?
Choka kuongea na watu ingi.
Imagine kuongea na kigeni. Kigeni kila siji.
Bro. Unafanyanga the same thing, good.
Aja.
Si tunaongeanga, unataka kukata on
air. Kana mlikuwa menikato na mzazi.
Aja.
Hizo ni vitu za nji.
Wee, binyo.
Mwaze, mwaze, nasema aji.
Mwaze,
ule. Nade kufungwa podcast yangu kando. Huku niko na snakes. Naenda na kufungwa na guest.
Uje jifikiria. Paka tu kulete tu uda hako. Mwafanyike hivi.
Ama nizi na kule. Ndio inzi kwa kila mahali.
Yako ni gani?
Great minds.
Yangu tu ni kuongelesha wanyama.
Eh bro mimi nachukua pia wanyama mse.
Na build empire yangu tu.
Sasa mimi sama
gorilla ni mabouncer.
Tusama kitu nisaidia wapi bro?
Wallahi.
Wanyama inaweza nipea power untapped.
Wallahi kwanza unaweza kwa tu king.
Abi imagine kama nikuja hapa na
bro unakuja hapo na chapati
ni Cinderella
unatembe na mbogie
mara bro imagine
ukiongea ujinga na eko
unapatana na ngombe unaweza do shit unaenda world park hivi bro una do some things na kama simba hivi cheetah bro
do some things
eh hey, like bro mnaweza bonga mtembee
wala na
kwa
mimi nilikuwa anachambia mvuka mzee anachambia fetish zake
tunika ile ya pita akiongelesha ile dark. Umesha ena hiyo episode?
Gani ya?
Ile nye dark inakonge kirabu nini yake, chest yake kwa kio ya zoo. Amzone hiyo? Ilikuwa weird.
Body, angalia kwa Biblia. Part kubwa ya kudominate dunia.
Kukonka animals.
Bro, imagine, ukisha konka animals ni hivyo mse.
Kwanza na kwa tuna, ami yangu tuta kona consist of bears.
Mse tunamambianga, anapenda udaku, anakota kustia. Sasa ujamanja kwa nability. Ujamanja kwa ati zinyolo na?
Zinyolo.
Na?
So kileta, siwi story wana wase.
Zii.
Hey bro, kuna. Bro, nature of the earth.
Ni deadly kuliko power.
Apu imagine, unaweza control wanyama wako Australia. Una jo Australia.
Bro, watapiga risasi nyoka ngapi bro? Zinakuja.
Msaidie shingo lakini. Bro, hadi angalia some fictional. Hadi zile vitu fictional. Government aje. Umse angekuwa tu mdaku anakaa hivi na jamaa anafikiria nini kunyuzi.
Zi.
Ama tu anakaa hivi.
So umesema ndio una dig fire naye. Acha mimi niseme
msema.
So umesema.
Sasa as in your shit ya control government. So imagine uko na siri za government.
Sasa imekusaidia.
Sasa unaingia to every country.
Sasa uko na passport.
Unaingia to every
country. Uko na passport.
Eh, niko na passport.
Ushaitumia?
Labda ile passport yenye anapiga ngapi?
Si, si nishaitumia.
Umefika mpaka wapi na?
Nimefika Kisumu.
Sasa government. Labda unaboga.
Local flights.
Na unajua could mind the manishu na za alter decision yake.
Eh.
Basi gaslighter level flani bibi.
Buda,
kuna rookie like numbers bro.
Mm.
Unaza red mind tu unaza kwa unaonanga venye kuna professor na the brother who is a business part is a business mogul.
Eh.
Professor ako na VIT tangu 2010. Bro wake akusoma kwa na Range Rover. Nani ako na knowledge hapo? Si ni professor. Mm. Huwa atakuwa tu kuna content umejaza.
Umechambua wake
ya red mind sasa.
Kwa red mind inaza apply to some extent. But pia kuna power na safe flani unafaa kuwa na.
Kirid minds msio.
Ninja kwa king.
Ninja kwa manipulator.
Ninja kwa anga politician. Ninja kwa politician ingenisaidia on a good level.
But the next move.
Sahi nikiwa na ability ya kurid kuelewana na wanyama. Naweza fika to some next level with it. Bila power.
Sikimu mimi na change yangu. Mimi naenda kurid minds.
This is the future msio. Msana leo.
Mzee mimi na plan to world domination. Sihitaji kujua
vipi mimi na nimechoka na binadamu.
Wewe tu unafikiria kingdom of the apes.
Nimechoka na
movie nika. Unadhani niko
hapo. Na wa train ku ride hadi on horses bro.
Bro but essentially hebu imagine advancement tumefanya na paka na mbwa zenye zinaanza kuwa trained.
Say imagine na gorillas na apes. What can we do? Na nyoka.
Food for thought.
Ai,
mzazi tupange.
Ama seal.
Mimi nadhani ni movie.
Abu imagine na ninja ocean bro hiyo seal.
Walai, zinatoka hivi zinakubeba tu dole.
Bro, hapo na dominate land and water.
Wewe umeshaiona ile episode flani ya Rick and Morty yule jama flani ana controlling anakonga acne misses wa Rick. Sijui nitongaje Mr. CG na.
Bro, na kwa ya maritime space na meza kwa ya physical land.
Mnamkumbuka bro? Ule mwenye alikuwa na control pia mapolisi.
Ndio wanyama.
Eh, alikuwa na control yani si animals wote. Plus watu
kwa Poseidon hivi lakini tazama
ni Poseidon but alikuwa amepewa jina weird kwa Rick and Morty alikuwa amepewa sije Mr. Thundercloud ama alikuwa anaitwa sije ni.
Kwa shule si Thunder. Sanseme sana homophobic. Bro acha nikwambie hakuna kitu ni bamba kama kutest homophobia level ya mse.
Mm.
Nimeona nigga jamaa anasikia akugonge, asikuguze, ahepe,
ajui.
Ako trap tu yani.
That shit.
Ajui una test masculinity ya mtu unaona haiko. Kwanza the more anashtuka una get lower with it.
Kwanza speaking of homophobia mse kuna issue niliona. Pia hii ni choice question. Ni heri ubiwe ukiwa mwizi akiwa na dildo ama kisu.
Hey! Kisu.
Stab na za
hii. Ni dunge.
Stab haina trauma.
Hey, please dunga mi.
Hey, stab
na. Na see the other way.
Dunga mi.
Pause.
Brother bro.
Pause.
Na act.
Pause. Si kudunga hivyo lakini.
Ushadungwa.
Chunga unaweza dungwa.
Kuna huyo boys alikuanga ana doha na shit ya kuibiwa. Akaambiwa wewe hakuna option,
itabidi tumekudinya.
Akazua. Akaambiwa labda ukizi tupanoe hapa nyuma. Akasema aki ni kama nimerudisha haja, unaweza nimeanza kufungua man.
Okay.
Hey bro. Unajua cost mse.
Cost nimesha.
Bro, mimi siwezi.
Hey, mimi sikia.
Cost siwezi act.
kuliko na ule msenge fla, kuna ujama, sorry.
Msenge sio.
Sasa huu niga, alidishi demu wa mse flani. Bro, alidinyo na mboge ule jama mwingine.
Ah, dogo kafira mjini
wake. Bano mkundu buwe.
Waliko nasema kafira, mfire uyo, mfire. Hey,
kanifire ya mtu mie sio.
Yeah, bas.
Wata bas na tukufire
yu sasa. Kufire
yu. Kutaba utaba kusekisi yako kwenye...
Bro, alikuwa na piga nduru.
Bro, ilikuwa
groupy deadly, bro.
Kenya place ni mad.
Iyo place,
kati ya mchana hivyo unapata mzae, unadhani ametuma mtoto duka hivyo. Kumbe ana kumpeleka chuo, anamfira.
Chi, bro, uko. Sichezewa sichana wenyewe, utadinyo na mbugi ama ops.
Kafanya nini mtoto wangu?
Eh? Uliko najiona sasa. Uliko najiona
sasa inapiga ndoto. Eh. Ulimpigia ule mhemesha hivi. Ulimhemesha hivi.
Ulimhemesha hivi.
Tukaona nani dogo pale.
Senge huyo.
Utaona wewe mtafute, mtafute.
Eh.
Ivi basi ta boma lako utajua kulichezea vyema.
Eh? Utakuwa na kaivi chini utakumbuka
senge. Wanageuka dogo legeza kiasi, legeza. Tema hapa niendelee.
Eh, oya dogo, kuja
na wewe. Alafu nikimaliza hapa,
acha niweke playlist hapa. Ya Diamond kwanza.
Nikimaliza hapa unaniba ya Jaba sio? Unaniba ya Jaba.
Eh?
Alafu nilikuwa na njuki dogo za Jaba tu niongezee. Una
mkombero.
Mkombero, bro.
Sasa kutok nasty kwa hiyo si inaweza kuaje?
Eh, wale kutok nasty kwa
kisaidizi. Sanifu.
Walai, nataka niku ama ni kutom.
Ya kwanza ilikuwa aje?
Ilikuwa.
Najua naza kudi.
Dinya mboko jikotole.
Ama ni kutom.
Ama ni kutom.
Ama
ni kutom. Ilikuwa deni.
Abo, lakini think of it. Mse, unaona kutok nasi na Constance za kuwa.
Jennifer
inaka kwa enticing in some way.
Niite baba.
Baba. Eh, baba.
Niite baba.
Baba.
Usikie yani.
Baba.
Paza sauti.
Baba.
Wafurahia.
Kweli kweli.
Wafurahia. Unapendeza hivi.
Basi.
Yapendeza.
Kabisa kabisa. lakini inaka kwa dead. Naweza taka ku experience.
Rhythm ni nini kwa Kiswahili?
Mtindo.
Mtindo baki hivyo hivyo. Tuongeze tupunguze sio?
Vivo hivyo. Hapo. Eh? Usilegeze, usilegeze.
Fungua kundu yani. Buda.
Natoa maji.
Buda.
Nini ya mwisho? Nini ya mwisho? Nini? Kalambadawa. Ya mwisho. Intrusive thought yako gani isha iwin ukajambia how to allow your shit to happen to them. Our guest. Intrusive thought yako isha iwin ukashtuka yana. Ya tuko na mzazi version 2. Tuambia jibu. Inapasiwa kama cotton candy.
I think ilikuwa kuwa mse.
Ulimshawa mse.
Zi azilikuwa.
Nasilivi.
Zi azinilikuwa karibu.
Tuko na
karibu.
Zi.
About
wanaitongo aje? Kona wanaitwa ngaje wenyu
azinile acha azinile
wenyu kwa inje
nilikuwa na dream like about you shit mse like for azin like two nights hivi mse alinikashanga shida
nilikuwa na even morning na kamada
oh my mind ke 47 Glock 11 Glock
jamana live the life sasa kona daga
na sile daga. So me intrusive thought yangu ni
mshaini. Unafungua tu mdomo jiko wazi.
Intrusive. Kulikuwa na kitu hapa ilikuwa inapitishwa.
Shodi wako.
Usiongelele hivyo manzi yangu.
Wako na the same build.
Wewe yani big bro.
Jaribu kuongelea hivyo manzi yangu tawa kama hii.
I'm a stick basara.
So nilikuwa nasema intrusive thought yangu imesha hivi nilikuwa mdogo. So when I was young, eh nilikuwa na wanda.
History
kinda uyeleza. I used to wonder. Perfume inakuanga nini exactly? Inaweza hata hizi za choo zinakuanga perfume watu wewe. So na inanukianga fit. Is it wrong ukitoka ukinuka choo, ukinuka perfume ya choo? Nikaona
I'm the shit.
Hapana. Nikaona no.
Literally.
No, hii kitu inanukia smart. Ni universe, it's universally accepted. So mimi
universe na kwa kayola bro.
Yes, to me.
So Lombo mimi nikachukua tu nilikuwa nikiingianga lu at that same ika class 3 class 4 nilikuwa najipiganga hiyo stuff nikitoka every single day. So ilikuwa like some sort of
Raymond kwanga na madem.
Kinuka kaya fresh.
Raymond kwanga na madem.
Mm.
Pagani.
Mwingi. Kwanza alikuwa ananikimbichanga break time. Alikuwa.
Yaani nilisomea. Kwani nilisomea ocha. Nafikiri majir kupakrika aduka cho. Unaingia mall huko kuna nuka kinga huko. But what will happen is there.
Mm.
It's not going to sit that. Lakini yangu sije kana za sema ni intrusive bro. Ama ilikuwa some kienyeji moment. But ilikuwa discussion ya chicken pox. Kulikuwa na some Kahush Citadels, hizo siku. Kilimani, okay, ilikuwa some bougie ass niggas, hiyo time. Sikuwa nimeomoka. Sasa tulikuwa discussion ya tenure break. Wasi wakana kusema, oh, vanya, oh, I got chicken pox or something, nini. Hiyo story ilishiftaje. Sasa mimi nikuwa nataka pia niku included hapo. So mimi tu tutafikiria sababu ya quick first up nikuona. Some bougie ass me. Just me nikambia say, hey, I didn't mean to enjoy chicken pox. And then like, kuleo shit, yani, just kick to tamu hivu. Ah, siwa li niangale. Jumi nukwa naza nitunangale ya kuku, mse. Say, luka nwaze ya kuchiko zile chipu kwa madhe, mse. Jukuna, kuna madhe, alikuwa nwaza, kuna temadi kuluka na bajia za bob. Kitu fulani big, mse, like, skia kigen. Bigi kiasi kwa one but badia kunalewa
sijana kono ulikuwa enzi za nyanya
zilikuwa alafu hizi papers are clear zile bigi kabisa zilikuwa zina pima chupa ya chwani ni kama ulikuwa
hata kuziita paper ita jina ya mtaa juala
na you know we have international ya mzazi tuko na international audience
lepping.
So yeah, sawa lepa.
Bro, I was say the worst thing about it, hawakunipea pause. An instant reaction. Ni kama tuwele chest light. Ni kama walikuwa so fathomed. Hawakuwa na anything. Nilijua kitu. Nilipata chicken pox nikiwa class 8. Hii stuff ili hapa nikiwa class 3. So imagine ni mwaka yote. Bro, nikajambia ya ni kama ya nisijui kitu. Na ndio maana nikienda kwa watu sikulangi chakula. The first thing
inaweza chicken.
Tap inaweza ku reduce. Unashaona tap ya siku hizi? Kuna tap labda unafaa kuongelesha nyingine ukanyage na mguu right. Unaenda hapo hey bro tap inaweza kufanyesha vibaya
mzee.
Bro unaona tumeka hivi place mnaambia you can go serve. Unajifanya hapa mwenye uko na respect, unataka ati wazee na wasiwa tangulie. Bro, kumbe una assess, watu wanaoshaje mikono kwa hiyo tap.
Hiyo ndio basi unafunganga browser msi. Unajifanya umeingia ndani lakini una search how to use
bro kuna taps nyingine zinazokuwa hapa. Anyway, mimi humility akili nilipata humbili.
Humbili.
Guest. Intrusive thoughts.
The planning. Kwa tu tumechili kwa nyumba, mimi, angu mdogo. Masa sali kwa huko juu. Kwa tunajili kwa na watch nini. Nika jambia, ama nchokoze ubo hizi.
akamchukua nikampiga, akanisukuma tena, akanipiga tena. Nikaangukia meza ya budangu, ipia, glass. Yote ikavunjika. Pa! Ilona tu siku ndefu. Asangu tu. Ati umevunja?
Watu wa nyumba wako wapi? Kila mtu akuje hapa. Kwanza hiyo sauti ndio ishangi mse. Na ile usiku kitu kama unapiga rap masaa gizani kitu yanguke mse.
Bro. Ndio kitu unapiga kelele.
Majini glass
mzima. Unja thamu.
Bro mimi naweza kudisown.
Ulivunja thamu.
Mimi nyumba nimevunja
thamu.
Bodi ya TV ni glass.
TV. Bro una TV kwa nini bro? TV. Eh naza zako na ku love bro. Mimi nja kwa.
Eh ungeuzo. Ungepigwa
hivi. Ya
meza. Shika simu hebu pigie uambie babako.
Ambie babako umefanya nini? Umefanya
nini? Hey
bro, kuna kitu mbaya kama ujisi. Ati unaambia ujisi.
Manzi.
Na ile fulani ya.
Umechaona ile
ambie ukweli sita kuchapa.
Alafu kisha chapa, nimechapa ni nini?
Wate hivyo unazoanga, niende.
Ni wewe nimechapa.
Ni wewe nimechapa.
Hapana.
Ni
makosa.
Ile mbaya nimechapa, ukienda bedroom yako na nisisikie ukilia.
Na nisisikie.
Hebu nisikie.
Nisikie sauti.
Nisikie tu sauti. Tuzo umekazia. Hata ulikuwa na jaribu kukazia, ba ati kukazia.
Oh, tuzo umekazia, tuzo nimekuchapa. Sasa ni kwa chuka tabia mbaya. Hebu nipe mshipi tena. Ile kwanza ile
nafuria nani?
Ile ya kujiendea kiboko msi.
Endo jitafute kiboko.
Alafu akiapologize, anakuambia kule hizo sausage sasa.
Nimi mliko mnapewa sauce.
Kujia food.
Pause. Alabama.
Hey.
Bro, abu nini? Apologize like a Kenyan parent. Kuna sati nimekuachia hapo abu pimo niambia.
Lakini kukenio ilikuanga legendary.
Nimekuambia hii by the
way. Na ile ya
lakini African
parent. Ati utaniua ntaza mwingine. Kwani sijui mimi na Jesus. Na ingine unasikia mwana anajua uchunga mtoto.
Mimi ndo
najua anaweza kulia na nikosi. Sasa unakanyagwa mse.
Bro, kulikuwa na hii kitu. Kuna lakini African parents walai. Kuna time mimi nilikiniwa na masangu jo kata kula ndizi. Bro, inajua
na mwenye sikizi na kula ndizi bro.
Siko kwa hiyo vibe.
Si health, si fruit.
I only love peaches. You know what I mean?
Oh, shit.
Si pia ndizi iko na peach. Na depend na perspective na angle yako.
Acha niwaambie. Nilikuwa class 1 sita isahau. Sasa mimi nimekuwa picky eater. Nilikuja tu kubadilika.
Usirudi hivyo mzee. Sikizi ni shida mzee.
Ukaje uko chuda.
Jo.
Sasa buda. Nikapewa ndizi bro. Like fruit, banana fruit.
Tumeelewa.
So
class 1, eh wewe jamaa la jamaa pema.
So
ndio mshinda ni Benzema, Benzema sema na plan class 2, wala class 1.
Nimepewa hivi. Sasa mimi unajua venye ndizi na kuanga like some part, kuna part nyingine ikiwa overripe inakuwa na kale ka part. Na kanga sijui aje. Simnaelewa Kenya nasema.
Bro, ishi. Possible. Sijui mbona
umeshe pata ile pati na kuanga yellow hivi.
Eh.
Yaani na nyinyi mnaelewa Kenya na gere. Na jaribu kuiweka.
Ndio jamaa amestama, amekumbuka uzi tu ndivi.
So si mimi nikaicheki kona hiyo stuff, si ndio? Mimi sikukua napenda anga hizo vitu. Mimi nikasema siwezi kula hii ndizi imeharibika. Hey, that was the worst thing ever seen. Nilikanyagwa na nikafusiwa kula hiyo ndizi.
Panda mti yako.
Nikainio.
Hey, kwanza
nilijua sijui.
Bro, lakini hey. Kenya is a joke.
Niliambiwa deep throat.
Ah. Iko hivyo serious.
Bro, manda ni holiday panda neti.
So unajua itakwenda pando wapi?
Kuna some
utapanda kwa shamba za watu wengine.
Kuna wenye anapanda kwa shamba za wengine.
Kuna mpashambiwa. Aki, you know I've never gone to see Shosh for this whole year. I'll be going over to Shags.
I'm going to plant trip there.
Yes, bro. Connection lectures kwa ni ushago.
Mtupinie mtuambie. Where are you going to plant the trees?
Where? Yeah.
Pin the location.
A. Karura Forest.
B.
B. Garden.
Garden?
C. You're calling him.
Drop the location.
Cheki, cheki. Acha ni wapesiri. Mnaza trace mzazi na guest. Mutakwa mewafanya fila.
Manze. Wana struggle huku inje. Hmm? Labda sina struggle kama
manches.
Si ni poa.
Tunaweza kuwa hapo tumeita.
Tukuzia tu
pigie. Win win nigga.
Tunawakula nyinyi wote wawili.
Dogo. Ulifida.
Dogo. Ah, tulikuwa tufikia wapi?
Ejo.
Hmm?
Eh. Ikani bado kwa nyuma. Ikandi mwepeleka aje
mse. Mimi nasikia fit mse.
Hadi mimi nasikia fit.
Najua sasa shida yangu nataka kupiga story yenye mtasema.
Si tuseme.
Mimi sijui kama nanunua gari. Serikali ina disappoint kila siku.
Mhm.
Sasa mafuta ikishakuwa 300 bro. Ni
stress. Una gari. Hey, sir. You would let you shine.
Easy boy.
Na dai kununua mfe. Lakini sasa naona Saidi kana nikana justice.
Kuna hapo futsubishi.
Nikana justification na kupiga sherehe. Na justification na kupiga sherehe sasa na kujibamba.
Piga tuka piga kalesa. Route 11 good.
Mane na tu ndege sasa.
Tunapiga.
Yeah.
Nilikuwa naambia nini? Mlikuwa mnasema history ya ati venye wazazi wanakwambia upige. Kwanza madhi wanakwambia ile na hebu pigia babako mwangu umefanya nini? Umeshaona ile
mimi. Sisi wanafanyaga.
Kadogika ameshika simu tu.
Ameshika simu.
Mwambie babako tumekupata ukivuta nini? Ati kamasi. Alai eh. Akikupiga hivyo setup the right answer bro. Tanto yeah. Dikse muna vuta nguo.
Sio mpige jamaa kwa ofisi.
Manzi.
Ati?
Ati?
Eh.
Umenipata nikivuta kamasi.
Alafu anakwambia tutaongea nikifika kwa nyumba.
Eh, hiyo ni mauaji.
Eh, ndio
unajua.
Eh. Unaanza kujiprepare.
Eh, unajua kumaliza.
Eh.
Bro kuna time atio nilikuwa the biggest decision na yameisha inaweza kushtua. Hey. Sasa utazina
ama nipigie ama nipigie babako.
Nasitia kujua.
Nakumbuke threat hadi shule. Nipigie sasa hivi.
Pigie bro. Yeah, bro kuna siku nishaitishiwa na wa staff. Ya kusema anga fuck you. Na ile mdu thing.
Liko na fanya na.
Should I call your father? Hii hapo nime.
No, no.
Please teacher. Please pia magoti kwa some home shit.
Wewe. Ulikuwa
nilikeniwa. Damn.
Nani alikusnitch bro? Snitches end up in stitches.
Jo ati ashenio. Hadi nikaambia nishone. Sio tulikuwa tunasomea rhyme ya kanisa msee. Sasa nilikuwa nakaa Lucifer bro. The finger tu. Eh nigga, nilikeniwa msee. Alafu nika shule just call your father. Na shanga.
Nosha ni chapa.
Lakini kuna utoto wengine. Kwa ni watu wakumea.
Walai. Umenichapa.
Asa utaibu pige simu.
Atuambie.
Am I speaking to Mr. So and so?
Yes.
So you are son apparently.
Says fuck you in school.
What did. Mina sema. Mieta nakaa kusama kitu kama.
Is that the language you talk at home?
Yes.
Ibo
no. Yulizu how. Yulizu how. The how? TV.
Nimesikia hizo words kutoka hapo. Hivyo ndo TV utaiona.
Nilijulia hapo.
Hivyo ndo utaiona.
Na wala baba ni prep msee unangangana kusoma.
Anakuchungulia
kwa nini? Mama kaa tu kwa kio 30 minutes.
Manze anaongoja tu paka upige
kwa. Bro, kuna ama watu ni mechi yako. Bibi alikuwa anambeba mdogo. Ukana bibi na
tayari kwa nyumba. Na hiyo
bro na sio kwa na bibi na wanya anakuja kuamshana
dogo. Bro, vitu vilikuwa ngana tu kwa na mabibi.
Na bado
anafanya ufuzi.
ameweka
uso yake na vinyini
si mode yetu fulani alikuwa anavaa trench coat. Alafu anasimama karibu na Chomsi.
Umetaka kuteka shit bro na shit.
But assume.
Sasa alikuwa na ship yake kwa hiyo. Ani msi. Anakuwa chini udenki msi.
Bro.
Ana make sure as.
Wewe wako na shit. Akwa the shit. Sisi tulikuwa na mode fulani cheese. Alikuwa akion duty. Stay sa home. Alikuwa ni Tom Nye. Mna alikuwa cheese. Mnae alikuwa na kanga ndani ya choo. Wote. Unaingia hapo unampata kisoma chozi.
Inaendelea. Kwenye choza nizi umeka.
Choo bro.
Unaingia kidogo wengine lakini
bro ulikuwa unaingia hivi unampata kitapo chini na kusoma chozi. Ametweet touch kabunde hapa hivi. Bro ile mbio atakutoa hapo hivyo. Utaamini.
Ana pesa ya gym.
Unakaaje Joanne?
Ndio shike high school like.
High school. Imagine
you don't get it. Ndio
mpige haga.
Ana shot na shika vizuri.
Ni kaza hivi. Kwanza alikuwa ni
Nala kupiga na mabari na ndio nakupiga speak. Kuna mtu alikuwa anapiga na
speak. Waacha.
I don't know.
Alafu alikuwa interview drama. Na pia drama unajua kwanza kikosa drama for some reason shule nilikuwa. Every drama nilikuwa na lead. Main character alikuwa anga dem na alikuwa anga piga. Ni viga ama ni vivu. Like boy ana active.
And
so
kina madea.
Sasa achana na sassy niggas. The pure
gay.
Adawa na seda. Hawa tu wako na different opinions.
On the rainbow.
Walikuwa ngawana jisil. Walikuwa na jisil kwa hiyo stuff. Ya drama. Sasa ana assume. Muna assume pia ni acting but ako serious. Sasa si labda mode pia kaja na prospects huko. Bro, kuna time ilikuwa naambia story. The entire drama ilikuwa na two groupies. Body count za wa mode. Na mja mama wa before nitokea school alikuwa mwa unajua tu huyo jamaa alikuwa fala nile tulio na bibi yake tukajiuliza msiali alipata aje huyo msi anakaa tu tulikuwa tunamwona tu kwa namna sana fanana hivi ushaona tu couple comment for each other like mkopoa mlika pamoja mnaharibu hesabu huko sasa sisi tuko na nadi yako na mdempo bro kumbe young boys
alikuwa na feature
bro alikuwa chote drama msi alafu najua tamtu nilikuangalia vitu so hadi sinjoni ningepata mna kutoka training
ndio huko
sorry guy
alikuwa anapenda sword fighting
na tena yokota body
count
bodies
crazy
I discover wa after tumetoka ya pili hata tumetoka ama ilikuwa wanaenda like kuna mwaka mzima ilikuwa shaisha
si basi alikuwa mirarua watu
alafu pia alikuwa anga na king watu kuna kwa special ya nyuma alikuwa anga anaingizia pia uoga so kuna wenye alifirwa juu anga zua baliambiwa
yeri duni
alafu alikuwa anafunza ngoso alafu mpe drama baadaye
msindo alijua ati I like my girls at 10 10 lakini sasa ni boys.
Nadhani jamaa anaongelea skill.
Umeni miaka.
Mhm. Sijui aliponea. Unajua shida ilikuwa jeshi bro. Sijui jamaa aliponea after kushikwa. Watalichuja. But anyway,
hawakumfanyia.
Msee alikuwa na boy imagine kuna wale ngapi hiyo shule. Alikuwa tu na.
Lakini huyo msee anashikwa aje? Msee angejitoa aje?
Utasema aje? Unaanzaje kwenda kusema?
Ni dinyo.
Alinipinya muda. Alinipinya proper.
Yaaga buda.
Utaambia mtu ataanza tu kuisha buda. Atulikomekana.
Aduna za pigwa jueni
sio. Walai.
Yaani umeharibu.
Atinukapeana.
Umeharibu maisha yako yote ya high school.
For life.
Unde ule kijana aliyoti.
Go get some.
Wow, uzi sema.
Ya na utafuta bidi. JK
bro, bro imagine by the end of my son bro you told me na kwamba that was a big mistake kama mwanaume tu kwenda hospitali useme uko na ball kwa haga ni shida
wallahi
bana na confessor ulifinywa lakini pastors usha notice pastors wanakuanga na the most aduna shangas jua leo kwa kama pema but also will do the most mapema unasikia dem alikuwa anacheza kuote kwa napiga sherehe body contact juice kwa ngapi but I saw the Lord unastepia mwanaume anasema venye alifirwa nini nini wakfirana ikaisha alafu bado by youth alikuwa ameokoka unashanga bro hii timeline yako ilianza wapi like kasi anakuanga jamaa alikuwa tegi au alikuwa anapiga sherehe what a storyline is same bro but now look at so the light sasa napana bwana kwa anafanya cause too funny kadi kesho anakuwa na form
walai alafu
mjabu kuimplikia bro sasa na kuanga na jaba
lakini mbona mnasema dedication na wana form sasa na kuanga na buddies pia pose
mode wangoso lakini abu angalia mimi najua naona naangalia ngatabia za mode na kuja kuona hiyo course mbona iko hivyo fani
ni inakuwa tu teachers ni specific
wangoso na CRE
kwanza
wangoso si kuanga pregnant kila saa
walao
boso
kwani wewe unashinda juu kuongea sasa kazi yako si mingi
manzi English lit wewe watu walikuwa naenda ngatu matani tineli kwanga tu majority liko wimi
eh mode fulani wa ngoso alikuwa anakuja tu anakuja daru na maji na pike mbili na chapa maji baridi pike mbili wale tulimpata nika alikuwa anaenda kuza
akatoka
akarudi alitoka akarudi kiasi kiasi tena akaenda tena maternity leave msi
kuna madhe
kutoka mara mbili mkiwa
high school
mzee mbili rookie numbers bro
rookie numbers
hey kuna madhe yearly alikuwa anapata think for 3 ama 4 time nangu ile yote high school ama ni mwaka mmoja pekee alimiss
hey.
Ani sisi tulikuwa na moja tulikuwa tunaita chiwa walikuwa na watoto wengi. Alikuwa na
Come on dog.
Come on dog.
Wewe
alikuwa mezani. Alikuwa meza kama dogi walai. Hao watoto walikuwa wengi.
Hiyo ni kali.
Bro, alikuwa mejaza staircase literally. Hao tu wao ngetoka hivyo wapango. Angetengeneza staircase moja.
Zile picha.
Kajeshi.
Picha za fara.
Zile mchongo anu hati hati kwenye mko wengi hadi mkikulanga mnatumia siji
tuti rost bro ushei piga mchongo anu na madhatangi yako kena lama jokio mtoi
mjusina juzi
unelewa like
kumbuki kwa mbali sana.
Haizi kumbuka akiwa yangu.
Unacheki typical stuff ya nasikia lakini siwezi ongea. Like lugha mother. Sana sana na sisi like Nairobi niggas. Sasa ni hivyo like wa mjamaa amekutumia na lugha yako. Unaelewa lakini huwezi mreverse. Na back to hapo msa. Na foto haikuwa that deep. Jamaa mmoja tu acheke hivi.
Eh, kuna kwa ngala lazima uko na fala tacheke.
Bro, excuse wezi ambia watu shida zako man. Una girls were too patient up on mental health, bro. Anyway, survival for the best. Lakini mchango wao ilikuwa anga epic.
Na zingoja tu kuile
bro shito machozi
soma kwa shujaa
ya basi shujaa
shujaa zilikuwa rookie nse
shujaa zindebi
na zingine
unajua basi kuna time kulianga na rivalry vijana wa ghetto na bougie niggas. Sisi tumekuja pale tukutana vijana hiyo ni kitu stage jaribu tena.
Kwanza vinyo naanza wase wase
wase wase wase wase natikiumse
wana natikiumse
natikiumse
oya
tushoki ni mzee mbaka nyanganyo ID
alafu ilikuwa the most bare shit inakuwa too funny mse
wase 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 unatikiumse ako na kichwa ndogo na kangumia panya.
Mse alikuwa anazifanya mse.
Lelea.
Tume mtikwa
kwa mse. Anatakiu mse.
The glory days. Anye lakini
mindo. Mse ni mdogo. Mse ni mdogo. Ati upiga marathon kwa pekele.
Mande.
Ah.
Watu anaisa.
Lakini yu nini ili kuanga ufala.
Kuna deflani.
Tambo mchango wa nondo ili wangena kuput kwa sports. Kama ukona mbio. Una get bitches bro. Unaacha juu kuna boy yako faster kuliko boy wako.
Bali
jamaa kuja na set mpya. Ama jipen. Hivyo ndio uko single bro.
Kuna stay sahau kuna mchongano li stick to my mind. By the shout out to Nixon for this mchongano. Kuna team fulani walikuwa na argue na ude fulani Daru. So Daru liko imetulia na jazz ile time saa 10 hivi. Watu wanafanya homework, hakuna mode, like watu tu wako shughuli zao. Kidogo kidogo nasikia msumbua na sijui nini nini. Akaambia bro, unaongea nini na matiti zako ni ndogo kai hii hapo.
Kai.
Sibora na
zisikia.
Sibora na zisikia.
Kwani mulungu kama na chaka watu wa community source hiyo chenga.
Wow, earphones bro.
Ya Daro.
Nakwambia tuliisha Daro mzima, yani
big, earphone ni big.
Watu walishindwa kusema kitu bro. Udema likatu chini akanyamaza bro.
Na utasamani.
Earphones bro. Unajijiga hii. Bro, yenda limchambua na unajua liko even funny. Jiliko ukweli bro. Jiliko ukweli
alikuwa
alikuwa funny bro.
I don't support bullying in this podcast. Tafadhali.
Tafadhali nimekuwa tu hapa. It was a words from another person.
When mzaa alafu sana akaja kwanza kukomevenya na bulliwa. Man, I don't raise big ass niggas. That sounds like a you problem. Mm.
Bitch dependency is no laughing matter. You can fuck with your friends,
your money.
And funny enough, your money.
He broke.
Mr.
Glory Days.
Mr. A pimp.
Hmm? A pimp named Slickback.
In full. I kindly request you to say it in full, sir. Yes, I'm
crazy.
Yeah, fun.
Wow.
Kulikuwa na some random silence, bro. Imekuwa the awkwardest shit enye tumefanya. Manze kumenyamaza hivi.
Bro, what the man has recover? Unajua kuna kitu hizi.
Bro, kuna statement zingine ulikuwa unaambiwa, bro. Lakini umse alikuanga hivyo. Ulikuki... Nixon alikuwa na kupiga moja, utawai recover.
Pause, pause.
See, like, pause, pause, nigga. Alikuwa na kuambianga kitu, una question your existence, bro. Na funny enough, alikuwa leo sewa nyonge tu, mwenye ulikuwa...
Kwani walikuwa nga nini? Watanya ulikuwa mwonga mdomo.
Kakonda unazaka kid, lakini mdomo.
Akisha ongea.
The damage.
Kwanza kuna mwingine alikuwa anaelewa yeye ni mnyonge pia. Sasa
kwanza mwenye unapata ni wanyonge.
Sasa
unataka kunipiga.
Sasa tunakwambia ukweli.
Unataka
kunipiga. Bila watu wote sipasi kuje. Basi kuje, Unajifanya
mwanamume.
Ni mwanamume mzungwe. Bro kana bro hapo anga gaslighter anakugaslight. Anajitetea hapo.
Anakwambia mimi hata unipige sitakuheshimu.
Hata ukinipiga bado nitakwambia na nitakwambia kweli tena.
Na nitaishi kukuambia.
Jamaa tu wa kwanza acheke hiyo kitu ishaenda south yote.
Hakuna kitu utafanya bro. Kuna
utafanya.
The harm is already done.
Hey. Lakini watu wana hey, mchongano back then was ruthless. Nakumbuka venye ile kichwa mse akwambie so daro mzima tu.
Oh. So stage between you. Nile, talk to my hand, my face is
buddies, give me a break before I cheese.
Wewe broker ulso bia.
Alifanyiwa hiyo kitu baka.
Lakini hiyo talk na hadi ilikuwa mbaya.
Ilikuwa mbaya.
Mpaka mkuu ambarula ama shapena.
Ei.
Kwanza kuna watu walikuwa naongea na kufanya hivi tu kimkono.
Talk to my hand, my face is busy. Kwanza walikuwa nafanya ngeli hiyo. Sijui hiyo ilikuwa sexy at what
point. Kizo manatawa mapiano.
Kutuwa.
Mashallah. Eh bro, lakini yenyewe tumetoka in the gutters man. Mtaka tura papaje? Pause.
Tunairap hivo. Kama kukula chapati kwa kijiko. Goje nice.
The Lepone is a good musician. Kama hende shit tutapata huko hizi.
Speaking of our piano, ungetaka demo nye ako like akina club yo dancing ama mwenye metulia tu.
Ah, tuende tukatiki.
Ziyo, u get de mwenye napenda kudance.
Azina na dance yeah, na other niggas.
De mwenye any genre of song ikitokea.
Mm.
Yeah, hako hapo kwa dance floor.
Kutoka mapiano, ruti,
ruti mseye.
Miondoko.
Bana.
Hako hapo tu?
Yeah, hako hapo.
Sezi mind. Usha saka kwa enticing.
Una
mjoin hata hapo.
Demo na piga mdoko ya nini. Unaweza kupiga ngeta.
Umesawa ile date tukiwa Bahamas venye walikuwa na zitok. Ulikuwa unapata watu toka hapa. Kaleka dance ukitoa sisi. Toa kofia.
Ni magondi buda.
Eh buda. Walikuwa wanazipiga
bro. Nasema kwa zile kona mbili za huku mwisho before you check a washroom.
Hapana, walikuwa na sisi hapo
ni pepo. Kwa DJ.
Eh.
Si ana kuanga meza hiyo kuku. Ana magondi bro. Niko hapo una simu.
Shika machele. Shika magizani.
Akikushika gizani
unaenda hizi.
Anaenda tu hizi. Na rhythm bro. Hadi wanipige ile ile. Sasa hizo amepiga ako hapa hadi wako jaba. Eh. Eh. Unashanga eh. Slow but sure dia najua lyrics bro.
Okay, sasa umetuambia anataka mwizi. Yes.
Personally. Demi yangu wako a fit to that category.
Adi wangu.
Niggas man! Oh, shaa sema tofauti. Tutana kujitetea kwa nyumba. Baby, you know it's for the
fun. It's for the
pod. Baby, it's for the pod, it's for the fun.
Yeah, go and make them happy.
Tapi demi aku.
Siku sebo nakau mwizi.
So me.
Demi tu.
Story mingi
ya nini? Hizo story ataenda peleke ambie boy wake mwingine. Mkwe mnapigwa ma shifts bwana.
Hii. Leo nani demu yupi kwa hizo mbili?
Demu tulia msingi.
Kwani demu yupi kwa hizo mbili?
Gani?
Which type of shoddy are you? Miondoko kutulia.
But nyia muoni penye ikiwa miondoko inaweza bamba.
Atapiga miondoko na maboyo wote wa
klabu. Ah, apige miondoko na wewe.
And that is how she'll undock from your life. Buzz! Juu holiday inakuja, niite kamiti.
Juu holiday ni ya miti.
Na niko na buzz. Na niko na pia kamiti.
Será você que tá
aqui? Você me chama?
Oh my days. It's been real, wadau.
Man, dize, November ina pelekaje? Una scribe to November, ama?
Man, zi, I'll pass that one. November is not my month.
So you're nothing.
Ebana, mi nimekuwa November sijui tangu May, ama ni April. Sasa hii si kitu mpya.
We have an option. We have no option, nigga.
We need rookie.
Oh, no. This can be.
Rookie number.
Hey, rookie.
My life is all I have.
What if you had it all?
Kim, it is in here, see much.
November. Tumalize pia na trivia, ndo tujue. Ama tuulize guest rate. Let's get to know a bit more of our guest.
Our guest.
As the last. Formality, we are also a serious group. Hope you've enjoyed our shtundu. There's one more. You will changamcha the shtundu when you hear the questions. So, ukifanya mambo yako. What can't you leave your house with? Ama what must you have? What do you always carry? Yeah.
Colonia extra. Coca bag.
Cologne only.
Cologne. Mafta. Oh, na bomb. Lip balm.
Hey. They don't have to be a hug.
Kikoyu showed his new name about a solution, but.
Is a madema anachukia watu kunuka, so lazima unukie.
I do it for me. Mama raised me. Secondly, going forward, pineapple pizza or meat? Pause.
Yeah. Meat. Pause.
Damn.
Pineapple ni fake kwa pizza.
Wallahi,
nafanya nini?
Bro, hawaya ni nakuanga tamu.
Yeah, tamu. Ano watu
usema,
hatu ni usema KC pineapple ni tamu.
Ni tamu, nyindo hiyo day.
Kwani KC pineapple
ni... KC siko saa.
Ah, yo shit ni
ambo. Yo shit ni disgusting. Anafauliwe.
Unaza kunga GM?
Eh.
Na origin?
Eh.
Alafu nanambia KC pineapple?
KC pineapple ni shit. Shame on you. Ni wak, origin uonja lakini mpia.
Eh, lakini
zi. Mpia kichak.
Bro, Hawaiian, unajua Hawaiian ni ya watu waliza nini kutabu kiasi.
Ni vile mwili yao yezi digest nyama.
Na, ni sama meat. Najua
meat. Meat.
Najua meat, nyama ni kitu hezi ni chenjisha mood. Pause. Like, ati kwe kwa mili na kwe kwe happy. Aya, this one mtajibu nyote. Kama unakula chakula iko na nyama, do you eat it with the meal ama mwisho?
Ai, si unakula nyama na food.
Na food.
Si na food.
Mbona uise fuleta hiyo ni?
Hawa sasa hiyo zako. Ase tabia, mko na tabia leta kwa Hawaiian. Nataka hapa kufuria tu na nyama. Hawaiian is the real shit.
Azi.
If he eats Hawaiian, he's a good soul. Stick beside him. Stick beside him.
Ah, ni kufiti nini venya mjaoja.
Nekaji cheese na pineapple. Haiwezi kani.
You're a disgrace.
Ah, J. Cole or Kendrick?
Crazy.
Tough decision.
Damn.
Arikiba.
Ah, walai weni dead.
Kari kuda fufu.
J. Cole. Atanseme. Okay, so nimesikiza more of J. Cole than Kendrick. As in J. Cole, katalogi yake niko nayo najua kadhaa kuliko za Kendrick. What? As in, hiyo ni ngumu maze, but ningechagua tu J. Cole.
Mi pia for that context naweza chukua mze. Juu najua, nani yako na katalog, yako na diversity kiplani. J. Cole anaweza nipea rap, anaweza nipea. Juu Kendrick yake ni deep tu.
Kendrick kwa
But yake najua pia yake mingi ni marap. Jikol pia kuna some touch of R&B mwanzo kwa karia yake.
But siwezi mind. Always mind either.
Jo.
Mimi napendanga najua like
wazi wazi.
We wanna say something.
Let's wrap it up. Let's wrap it up.
Acha nifungue kwa
umi. Nani msee wetu wa Mike anatuambia time.
Manager like Kendrick yake change persona like na what he's talking about in the song. So sauti uko na every persona inakuwa na kwanza kwa kuna hii part nyingine kuna
conflicted
manzi hapo hivyo
kwanza kenye one meti na Kendrick ni hiyo conscious rap rap conscious sana you know fuck the code ndo
do like, get
lakini pia
nanyafa
kama venye kuna kuna nini pia
Jikol pia ni
akosa unaweza kuna ngoma zingine tu unaimbanga hivi unakaa chini unapatana na analytics
as a like draw eh mazibuza alifikiriaje jo madabula ntando tu
utakueleza nini
ajui nini
utakueleza
acha tini eh
rewi
I'll let the money talk because I call it fortune tell.
We look at the transaction. to finish it up.
To close the act.
Pause. Nataka finish off ndo.
Pause.
Eh, in the living mtakona kuna pause kwa.
So unge prefer both are shitty situations. So the first is unge prefer gani happen? Utoe venom out of your niggas really ama kufe ama ni utoe venom from your really kusi daddy
kanchagwe katia moja. Leo mimi ni mtu mzuri.
Wewe ame yanza.
Hey no.
About to go down.
Hey, hey.
Eh?
To man look intrusive thoughts.
Intrusive thought unlocked.
Ni mtu tuko close na yeye.
Hey.
Brody.
Ile sa Brody. Ah, hadi na mara mbili.
Eh,
unamtoa?
Eh.
Damn.
Rambia.
Ulikuwa unataka kusikia poa.
Bro.
Slab iko hapa kando.
Iko brothers hakuna
kwanjuanga.
Kwanjuanga. See, for real niggas.
Eh, for each fun. Kama nikama leo mara
mimi na grip hiyo kichwa. Una grip to.
Bro,
bro.
Ame tuambia tezi beats hizo allegations za
bro, afadhali ni
men like men seems. Ame confirm. Zote ni mbovu.
Bro, mbona nifunge macho ni by headphone nisahau ni yeye yako hapa. Mi? Magoti, jaribu. Your trauma ni ingine. But anyway, yeye imekuwa time yetu. Guest wetu ningependa kwanza thank you for coming through today because
yes we don't encourage that this month. Asante kwa kuja.
Asante kwa kukuja na kufika hapa. You can tell us unaweza sema jina lako tena. Wes. Na pia tuambia social TV nini? Yeah.
Yes. Socials in Gram too. Gram ni Wesley OS. Ewood.
There's also LinkedIn, family.
And
OnlyFans. There's also OnlyFans. There's also email. Whichever you want. Especially against OnlyFans.
OnlyFans. Patreon. Nakuja lakini mtoletu. Kamna daito. Itawatumia link. Pia Telegram nezapata.
TikTok.
Easy kwa nini branch hii rabana cha mchezo.
But kuna amefanya challenge ya bubbly so you can
go
comment section. Say Wagwan.
Ikifika hapo zi. Eh, imekuwa tu bi.
Ya nafanya kuna kitu nyo unaona.
It ain't moving. It ain't moving, nigga. Mguwe move, okay. Mguwe zake mbili zime move zaidi. Anatingika tu ni kako na kichara shangafu.
Msi adi anaingiza tumbo ndani.
Unu. Unu. Anyway, sisi wengine nasipata Fresh and Clean Podcast. Mzazi utampata at Mzazi. Keegan. Tutapata tu Keegan. Yeah, yeye mekwa temi yetu. So tuko na a couple of things that are coming. Pause. Stay tuned, keep it locked. Eh. Tuna cook. Also we had done kuna episode tulifanya na episode na podcast inaitwa The Untimely Podcast. Go check out that episode. Also our former episode of Hallelujah. Tune in. I guess this episode is a drop before inaweza kuja before holiday ama holiday ya miti, so hali itakupata kama ni kupanda miti panda, kani kupandwa pandika, back banduka back basuba inarukaje hiyo kitu silikuwa kuchuja
back bandika back banduka
yani kwa kutoka si ndio sasa sema hiyo kitu sawa vizuri
back bandika back bandua
alfajiri ujao tutaonana.
We'll be planting trees, but different kind of trees.
Weed, though. Till next time, tutapatana. Tunaweza weka pia trivia question kwa comments ama some question. Pia unaweza weka voice note message kwetu ama pia leave a comment. Tell a friend to tell a friend. That's been our time. Till next time. Nana tamaliza na quote ya ujanja.
Messi is the goat.
Was it?